Ugo ye wa bata ina tumwole wole. Life is too short. Bajitutu fire yangu sikelela.